nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm asɛm a ɛma ni da so asɛm a ɛkyekye wo werɛ asɛm a ɛbɔ kwan ɛma wo na wohunu twerɛsɛm mu na wohu kwan bɛfa so afa kristo sɛ wɔkra ɛne wagye nkwa ɛyɛ musomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn yɛwɔ abɛɛfo mfidie no so kɔ Lifeword Crowder wobɛhu yɛ www.lifeword.org nanso wobɛhu yɛ wɔ hɔ wopɛ nkwa nsɛm a ɛwɔ kasa ahodoɔ bebree a woti biara no wobɛyɛ dɛn wobɛnya no ɛwɔ hɔ bɛda wɔase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɔmɔdea sɛ wobɛfrɛ wo nua ɔmɔkafoɔ obibiara a wɔbɛn hɔ no woase wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu ɛne deɛ mu mɛhyerɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔdɔmfoɔ ne mabɔhufoɔ baibotiefoɔ yi gyaa wo nkyɛn ɛna akra nyinaa ba awurade nnɛ yɛwɔ w'anim a ne ne yɛsrɛ ne sɛ bii yɛadwene ne yɛnte aseɛ ni yi wo ho adi kyerɛ yɛn ɛwɔ w'asɛm mu awurade sɛ yɛni wo a ɛnnɛ bii yɛadwene ne yɛnte aseɛ ni na yɛhunu wade ne yɛmfa wo sɛ yɛkra ne yɛagye nkwa wade deɛ wafa wo sɛ ne kra agye nkwa nso wobɛto ne gyidie mu no woama no atumi agyina na akɔsi sɛ kristo sɛ woba a ɛmu bia anyɛ wo yera ba na waka sɛ mbo menko apa kakra yi a mede hyɛ mu sɛ wotumi di ho no nokorɛ nyame nhyira wo sɛ woayɛ kra de sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɛbio ɛyɛ mosomfoɔ Akwa Hayford na mo ne mu kyɛ asɛm onua ɛnɛ asɛm yi me ne wo bɛ ka ɛwɔ obi a bible mu no ne nuanom frɛ no sɛ daesofoɔ ɛyɛ ho a jacob ɛba a ɔtɔ so dubaako ɛyɛ frɛ no joseph na joseph deɛ sɛ ne mma no nyinaa no benjamin ne ne obi a ɔtwa toɔ anam sɛ ɔyɛ dumienu na jacob saa wɔ ɔbaa baako dina na yɛmfa no anka ne mma no yɛka sɛ ne mma a mmarima no yɛfrɛ no sɛ wɔyɛ dumienu na joseph ɛyɛ obi a na sɛdeɛ ɔmaame berɛ ansa na ɔnya akwadaa no nti no ɛma papa no bɛpɛɛ n'asɛm ɔpɛ ne mma no nyinaa asɛm deɛ nanso ɛyɛ dɛn a wowɔ mma a wodɔba baako wɔ mu nokwasɛm ni wopɛ wo nyinaa asɛm biribia wɔde akwadaa no baako no a wohuu sɛ ɔbɛn papa na ne maame nso ne nua no awo mma bebree ne mma awo a na wɔte wɔn nkyɛn nso awo mma bebree de maame no na awo mu no ɔbrɛe ɛna yɛfrɛ no sɛ ɔde wo joseph de papa no ani bɛgye ne ho paa nti na ɛbɛɛ papa no ani gye ne ho no na ɛyɛ ne nuanom no ya ɛyɛ wɔn yɛ yie paa akwadaa yi wɔanwene ani ahe bi a na ɔfiri aseɛ sɛ mma so daeɛ sɛ nnipa nyinaa akoto me abosome ne owia ne asrama nyinaa akoto me nti wɔ paka sɛ daabi ɛnka saa na yɛfrɛ no sɛ me nso mɛkoto wo bi anaa ba nokwasɛm ne neampɛ sɛ me ne wo ɛkyɛ ne sɛ deɛ onyame aka fa ho biara no ɛyɛ den ara ba ne bɛbɔm nti deɛ me ne wo bɛsua ne nnɛ yi mato ne din sɛ ran dwane na gye wo kra nkwa dwane yɛwɔ kwan bebree ɛfa so dwane yɛdwane ɛfiri biribi ho ma ne gye yɛ nkwa yɛdwane nso ɛtoa biribi ma ɛde mboa ɛde brɛ yɛ nti saa asɛm yi dwane no ɛyɛ gyina hɔ ma nsɛm bebree baa deɛ me ne wo sua no ɛnnɛ ne sɛ dwane na gye wo kra nkwa yɛbɛhwɛ biribi wɔ Genesis chapter 39 ɛmu baako ɛde ɛkɔ ɛkɔsi edu nti yɛbɛto yɛ bo na yɛatasetase no saa baako baako na yɛahwɛ nea twerɛsɛm no ɛka ɛwɔ mu bible no ntɛna di sɛ joseph yi ɛberɛ bi ɛne nuanom no ɛde mmoa nnwan ne adeɛ kɔ adidie ne wɔ mae de ɔpapa som a joseph sɛ kɔ na kɔhwɛ wo nuanom no na nkyerewiɛ ne nsuo ne adeɛ your friend is saying, Fakakoma won. Na Jacob Pam at a day we share Joseph, a friend, a coat of many colors. And then, sir, dear no man in your nonsense, sir, and ya, Jero, a Joras can cry one home. This answer opening your nominal 17. O simu koi na oko no ni nyanam tu weni uwe chichi no. O hunu no. Waka sefe o da, da ya sufo ni na eba no. O akwala o to su du bako. Ye nye nina beko tu. Ite biye se ye mkunu kura na unja sa da ya sufo ni nisa mwake kano. E na unia Rubin peni eka hono. Osi debi yukuna enye ye. Ntie debe se nese wope amona. Bia ye tu tise ebura. Ane mwye dry na wadine kwa shemu. Tivudu kwa shemu no. Nyame nchadi na onu nyamea na onima diye nina. Na usisi ebribi ansana wabu bribi. Na onyamea shishe saa ebura no. Amuna na atuho edada. Na onimgebe si onimechichira sem. Oh yes. Se onyankupo onimechichira sem chile se. Se ushe se do electricity wire. Onyame ebona diye nina ansana electricity wire ijebe mi. A friend is saying, Yaminam Nipaso, and so na a yes, Anomano. Na unim say, a baby baba, Anoma, Anoma, Bakusiswa, and Yanifi, by wooden powder, Sakusuma, a betcho, by Anoma, Bakusiswa, and Yanifi, into Yanko Pong, a ye, Unyanko Ponga, oh, no, my dear Nina, or to me, I dear Nina, and to know is ye see, Sir Biano, Ama, Joseph Dada. It will too, and you know. Na. Owure bi eba etin ne fupon koso a na oye the friend saying Egyptian eni a oba a friend Ishmaelite ebi eba enti ebi mo ni anu bi kaso ene eba ya yenkunu na yekwa na kasa bo bi achi nawe bagusi debi the person say upa financial money mo. And the amount of money who say Ishmaelite ni ne ebano, ena oye wajin se obetono no wajiska, na watono. And the bidi agin ba se oh, ene ye ne kuto no, yengi na yungum grind ba ako ni afanye mugi ani yami yako wakache papa se yenu ano ye ebano ni who say odakwem ena afanye se edin natadi abechlewi. But no nyami ashishe no masedi amedin kanga yano. And then you know, all your wives, so better no ama, your friend is saying, Ishmaelite, for no ebi. And then, Emma, your friend is saying, Otono. Now, Otono, Otono call Potiphar, or ya uncle Bia, and he knows who penny. It is in Kaka Samano, oh, Genesis chapter 39, verse 15. So now, what do you say? I call Muslim. Na faru pieni Potifa a oye ankobia ankobia fo supeni no a oye mizemini no tono Ishmaelite fo no a wode no ko ho no nsem na urade edi Yosef echi na oyo berema na ne ho ewo srade na otena niura mizem no ifi amen. Wani mbibi wa mkwa tono, mbibi wa mkwa tono kura, ama ya fende seye, wako ya kuwa, ewo baby. But, wani mkwa tono nonzo, wafuna mkwa bibi yao, na se, ushe, ushe bibi afa, Ishmael, asifo, eni yukopuno, asifo, eni isomo, asifo, eni sa, ya, ube hunu se, ya kupo olenkene nyoma no ye nadie nyina pepepe unimadie nyina ofrichichiri ehunu nyoma nyina onimdia ebesi enti bible no wode ne kopa difafie no bible say na ewradi edi Yosef echi unu ya wutie mim mfa ho se bia kaka nkwa sumu obebi ni adia me say ewradi ebedi wechi ewradi ebehwe wakwan nyina esan se na Bible na mase no oyo berimba ne ho ewo srade na otena niura museum ni fi imu miensa urade ma ohumra srade efri ene eko urade ma bibia obesom biara enye yi urade ma sa srade ma ho se aware na utimu na yesi edwa ko shenko a so ma se o sadem efri eneko fa kristo se o kra jenko a urade ba ma sade aba ho e ma mpa aware no o eninja abam odwuma no urade ma sade mbremu o yes odwuma no urade ba ma sade abam ampa akwantu na wotuna ni daso sabre ni daso ni hono urade e ba ma sade emra wo ho na mfaso de emra na bi meka mba ni ebusu enyinara etimi nu ya wuti emi Jacob asemi eya asama emu emu duye pa a ye friend say unyame efa so agi ye friend say Joseph bini ya wuti emi enkechi nda so nyina nsai asem mesa to aso eni ti dia me no kan se eto dia dia jurade san se Yosef na o bi o bren ho ase so bren ho ase nti no eni nwa ni o ye nechi nyina no wan obi ankutokwa na na onim ni ana nyame aka fa no ho eni ti nya wo pese o ye ni bia o ye na wo de wa dwene mu no onim se Joseph de ya pepa na chikura na se akodi antro me se mi nua so bia di ntro fa wo dwuma ma oh yes manipa no nchire no na mu no wo no wo no sa antro enda ne sade enda ne sade enda ne yedie sa mpa ye do ato yare bi mu oh na yaresa emma urade ma ayaresa emra yes yes ayaresa sade emra wa grabom imputo sade emra wa babom e kan ko sade emra wa babom ya mi sure o so wechi enkwase onu ya self create so kraje nkwa ende ya do mre ende ya kwaje da nso be ko so ati betoa asem we so na etimi aboa o bebre se ampa ini da so san ini da so ewo ho esan se de ali Joseph mpono na ni panyina ni mse ne chi ade ayira nanso onu nyankopon an tumbu ade nyina so no kire se me yehu pefe se na onyankopon de ne chi na ne ho so osrade onu ya yo no man na yo ho se ni panyina hu ni panyina ayo boni oni pe biara aya adam ase ni ayo boni da boni so na kotia ewo ho na de yesu so bewu ase ni anu so e be twa ayo boni ka na obi biara obagye ne funso atum sampa yo yo mi odu boni ni wari fan funso che mi na ofa kristo se ne kraje nkwa no bible si obagye ne nkwa de ni mi mompa ase urade yesu ene asama ba mi chen bidi tum se mi odu boni ni wari fan funso che mi se o pia ma yo yira ba wari na baba tena mi mu wari na mi ntua na mo abade na sade emra me ho so bo sa mpae we a ya me kan se urade shira onum kan ho se kristo pie na hinem nda ubo ni gidie mu na odwa ne pae mu no na odwa koma gitum se yesu kristo wu sori e na wud pae mu be ko nkwa gie mu bo nya nkwa ya me shira se wuti nkwa sem se da foforo so be krado na wuti bi telephone number ni 0244 869499 0244-86-9499. I am a son for Akwa Hayford, and I'm a normal HR semi. I send me free Lifeway Media Ministry, and I'm a no-check. Yami Shroud, say, Utie, and Kwa Asem. Bye-bye.